King ni nani, King King ni nani, King ni nani, King King ni nani, Jones League ndogo basi King ni nani, Young Master na Shangaa yani King ni nani, King ni nani, King King ni nani, King ni nani, King King ni nani, Johnston ni yangu basi King ni nani, flow zangu zote gwan maze King ni nani. Now let me start by introducing myself. Hulu ya mob kwa kichwa buda got me losing myself. I'm like medicine got people overdosing themselves. YMCG chochi I'm a nigga myself. Music ya wase wakijidai tu sana, ati wamengoja response o sana. Mini yule mbaya basi nite Osama, wengine wezi wa marime yani Osanya. Unangoja response ya this na mini metulia, junajua nikispeed nye mtaumia. Industry meniti na wahurumia, nikishika mic mazema fans wananerukia. Jones na jidai king buda tumeiva, flawless sana yani crown Jones umeiba. Mini yule mbaya mfano wangu utaiga, nipe miezi mbili jina langu utaita. King ni nani, King King ni nani, King ni nani, King King ni nani, Jones League ndogo basi King ni nani, Young Master na Shangaa yani King ni nani, King ni nani, King King ni nani, King ni nani, King King ni nani, Johnston ni yangu basi King ni nani, flow zangu zote gwan maze King ni nani. YM on the beat wapi hawa se, suna joko rap game mindo yule kize. Rhymes ina flow liza wale waze, na masaifa na chafua msihepe maze. YM mina trend kama dangaris, flow so tight nite masterpiece. Nigga mindo baba yao shinda askaris, ya Nairobi na chafua hadi coast Paris. Mindo baba ya cheki ma canvas, cheki venye mi wavalisha how pampas. Siezi daddy mini strong kama cactus, na ndo mpo breakfast utadhani mini rasta. Kawe ni kung fu basi nite master, marapa wako chini na wakanyaga kadasta. Rhyme so gwan kuliko zile za mapasta. YM on the beat na kwa mic mini gangster. King ni nani, King King ni nani, King ni nani, King King ni nani, Jones League ndogo basi King ni nani, Young Master na Shangaa yani King ni nani, King ni nani, King King ni nani, King ni nani, King King ni nani, Johnston ni yangu basi King ni nani, flow zangu zote gwan maze King ni nani. Young Master of course always ever on the top, always work hard and a nigga from the port. Ever work for God, man I care about the cost, that's why me always still done process on the post. Kenyan style up, let's do it like a nigga, spoil Satan's name, let's make him like a jigger. Me na give a damn, let's do it, never fear, that's why me always sing Uganga never beat us. Yeah, I sing a rap, let me show you how I do it, always there for you, never care what you're doing. Kenya best rapper chini ya maji, let me prove it. Young Mass of course is Siri, not bullshit. Yeah, I sing for God and not the mullah. Always work hard, me never get cooler. Never on the race of making my future, but always on the move of making Kenya huge, yeah. King ni nani, King King ni nani, King ni nani, King King ni nani, Jones League ndogo basi King ni nani, Young Master na Shangaa yani King ni nani, King ni nani, King King ni nani, King ni nani, King King ni nani, Johnston ni yangu basi King ni nani, flow zangu zote gwan maze King ni nani.